one music. Michael Wirio,
Kurapo
Uganda, Kakuo Mutima, Mukama Twala, Kakuo Bulam, Mukama Twala.
Sinamufuna, banjo kerera basinga basekerera. Mukama yankwata mwembera nejuka kadinyirira, kasepe kabala, nyumba nzimba, bula yangenda, kadinyirira, kasepe kabala, nyumba nzimba, bula yangenda.
Kakuwa mutima, mukama twala.
Somos.